omukwano mama owange gwe nasima kakana konkubulire omulungi wange since you came in my life entandika okukyuka kati ndi wanjawulo omulungi nga gwe tayagalwa byakiyaye nzikiriza mutwale mutwalire ddala Kubo mufana nyi omulungu wange na yate ne ngoma when I remember your promise titoli mvamu era toli sula Nyimba nyimba kwe tofayo zempulina maybe tofayo zempulina zebuli chimuchenkola kwe etoba misana na chirokura ndowoza kukwe hozi nyumya kwe oh nyimba nyimba kwe tofayo zempulina
Come.